But you know who I am?
Useful idiot.
And who are you?
Political piglet.
The politics is a new mira muana. Simo
bobe.
She send a confidence we have my J. Balonzi bambi vacha na bote vase. Na balonzi munye mira muana. Simo bobe.
Zavinye mira muana.
Kukera kwevuma. Mabloga mukoi. Balaba musala. Bana batomera. Mukuita kulia. Muna zulia. Zikadi bagula. Chivina talina. Kono sijani si, mpologo mazilia. Kaza nyama kesi, togu kachia kuna. Waku blue tick, the real question is hani ya kuwa all accessory?
Zeme mnye mira mwana.
Hani ya kubia mzei?
Zeme mnye mira mwana. Yeah.
Zekera kusimu vijata nebii wa muu. Kanaka sika vengureda tenzi jamu. Baga gane nyo mira mwana, simo bobe.
Zeme mnye mira mwana.
Uteka kusteta sumnumye neweva kaa.
Okendo suku kapu macha sinajiraba.
Na yaba tesi mnye mira mwana, simo bobe.
Zeme mnye mira mwana.
Baba kusoso media ne TV bavuma.
Musajia chakuba zihiti waya galira. Nenga munu jia nyo mira mwana, simo bobe.
Zeme mnye mira mwana. Baru.